suena. Wa utlwa mama, ke rata ka nakeng ke barabara re etsa jwang.
Hosanna,
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 Hosanna.